your side. Wanna greet a Jehovah Shab. Bendera ya wokovu wako. Wanna greet a Jehovah knees. Nikiwa na shida na mahitaji, na vivia Jehovah Jireh. Amani yangu tulivu wangu, na kuita Jehovah Shalom. Come do for me, do for me, do for me. Mungu wa miujiza, come do for me. Nimekusikia kwa radio na mita. Wanasema wafufua wafu na vipofu wanaona. At the mention of your name, mapepo yanatoweka. At the mention of your name, viziwi wanasikia. Kambu fumi, Mungu wa Elia Isaka. Nilivyofanya zamani, Mungu wangu mwenye mamlaka. Ulivyofanya zamani, Mungu wangu mwenye mamlaka. Come do for me, do for me, do for me. Mungu wa miujiza, come do for me, do for me, do for me. Oh, come do for me, do for me, do for me. Mungu wa miujiza, come do for me, do for me. Ona mama yule, machozi machoni kila mara na kungoja. Ona baba yule, uchungu moyoni kila siku wana kuita. Come do for me, Mungu wa Elia Isaka. Ulivyofanya zamani, Mungu wangu mwenye mamlaka.